I'm missing you fresh. Hey, I'm afraid. Whoop tea, me wanted to tell you about something.
Rap one time, but one time here for up here.
Zaku bata ya mavuvu love ya ma Taliban. Cute girl just like from Delamon. Why you want it to lola kuka kwele Delamon? Dito singo paka za iwa sae selimane. Utakupangita Batman kukulita ploti. Ananyanyi lambole kukulenga iwe kuwati. Sana jepeta zida kuma na chuluta spicy.
Yeah, yeah.
Iwe ndine daye njana ngari titindi lasi. Wase joka mudu manga ngari titindi lasi. Kwa maiwe love, love, yeah girl. Umandipazi super love, umandipazi sweet love girl. You are the one in a million. You are the one in a million. Kwa maiwe love, kwa maiwe love na girl. Unikonde inendi menendi lilimu. Iwa yonga titea ineondi lilimu. Kupanda kukuwa na inendi mafila paini. Umandi wazandi zako zingani gyao. I rock you up what a design. Kwa inendi uweka number one. Olimbanda ndi wanzamu chuta ndi gyanu. Tatreti mbikili kupempela hii. Kutijikuwa dijatu takalecho yela hii. Umandi waza Elina Tamala. Sangalala chifu kwa Tamala. Unakwanda inendi kusia atuwa. Mama iwe love, love, yeah girl. Umandi bazi super love. Umandi bazi sweet love girl. You are the one in a million. You are the one in a million. Kwama iwe love. Kwama iwe love na girl. Umandi waza iwe yo sticky lady. Uka sunga sanga sisi si. Kwama iwe love.
Kwama iwe love.
Kwama iwe love na girl. Tite kwanda nta kutengela pakuwa. Iwe ndine malile mandotuwa. Tikufuna nyama iwe za kwa sule. Uza tikuwa nchatu iwe za basule.
Kwama iwe love. Love, yeah, girl. Umandi bazi super love. Umandi bazi sweet love, girl. You are the one in a million.